bitch. Me da pretty ama na shuka mugyal si manyoba ndawa. Sichakuwa matala mbele zava. Rolibidi bia bingkuba. Girl, nalinyi na malala. Na kuisabu vina linga sina lava. Panawa lala bali vanyonona. Give me one no chance. Manawa lala sidiba waka fasi. Sirikuta nebo bidiba biasi. Mbebe you are the one na million. Girl, nalinyi na malala. Na kuisabu vina linga sina lava. Panawa lala bali vanyonona. You give me one no chance. Manawa lala sidiba waka fasi. Sirikuta nebo bidiba biasi. Mbebe you are the one na million. Vimbe muye pula lava tani koko nyiga. Yo mkwana kwenye nata sobi rafi chuga. Yo balonji voli nata voli nalina. Yeah, nekola mwechi lonji na machinina. Tukende wala vina gote bala nika. Baja besa na yenga bako keneka. Chose once love one yema tanzo jenko one. Chagaluma nye kwa nsula koma twenke mfiri. Mama kwana kuita baby kwe mahi sweetie. Akachayo fumbanga teka masukari. Mama kwana tuku yingi zempa kama sayi. Okugala na profite mwoli babu cha. Musa chuli tesa vola zeta gaskari. Omukwano kusi wengu batagoli kutuka. Kabukirenga tuwa yita kabavari kowa. Okugirira ata kudamna yobi swaza. Yeah. Yal, nalinyi na malala. Na kuisa vuvi nalinga sina lava. Panawa lala vali vanyonona. Give me one no chance. Manawa lala sidiba waka fasi. Sirikuta nebo bidiba biasi. Mbebe you are the one na million. Girl, nalinyi na malala. Na kuisa vuvi nalinga sina lava. Panawa lala vali vanyonona. You give me one no chance. Manawa lala sidiba waka fasi. Sirikuta nebo bidiba biasi. Baby, you are the one na million. Me couldn't give you money, heart and soul. Did you give me, baby, you got deal to seal. Now never take a love, baby, for sale. Instead the West things with the world was single. She love you, call her, now this is good to get a song. Maybe to step on the civil, the jungle, the world. Takuta ma, edi, you know, kusuama. Wakula video, toji na we wachama. Wilta sugar, mochungwa, you kwe walungwa. You call me, honey, kubayanza, joko, kumale, metacho, badi, bali, bali, keva, sung. But if I could come, so solo could wanna yet.
Have a drop. Dem now.
Girl, nalinyi na malala. Na kuisa vuvi nalinga sina lava. Panawa lala vali vanyonona. Give me one no chance. Manawa lala sidiba waka fasi. Sirikuta nebo bidiba biasi. Mbebe you are the one na million. Girl, nalinyi na malala. Na kuisa vuvi nalinga sina lava. Panawa lala vali vanyonona. You give me one no chance. Manawa lala sidiba waka fasi. Sirikuta nebo bidiba biasi. Baby, you are the one na million. Jagaluma nyenti kwa kula misana na chilo. Yo mkwano munje na kumbuso tulo. Nebo chene tulela toli gumala wo. Kati miwelta ntwala nga toto. Kwenye miso bukeyo tusule kuchoto. Jagalangu feeling genga feeling agita. Nebo suna suna moviri mutima siri kuta. Girl, nalinyi na malala. Na kuisa vuvi nalinga sina lava. Panawa lala vali vanyonona. Give me one no chance. Manawa lala sidiba waka fasi. Sirikuta nebo bidiba biasi. Mbebe you are the one na million. Girl, nalinyi na malala. Na kuisa vuvi nalinga sina lava. Panawa lala vali vanyonona. You give me one no chance. Manawa lala sidiba waka fasi. Sirikuta nebo bidiba biasi. Mbebe you are the one na million.